Anye Franco Entertainment Doctor.
Big man.
This is DJ Anye Franco Entertainment Doctor,
the big man.
Acha nikwambie moyo wangu natamba nao. Na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waitukie ikapo sio lebo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale garisa, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utamani na enjoy. Mwambia zimeri chusha nibohoi. Dunia ina siri. So kila une mwona ba. Moyo ni mwake na furae. Lord of mercy. Nisha gundu wa furae. Yangu ni wewe. Ule mini kasara ila. Gundu wa furae. Kukusifia matusi na iona basata wakinifungia serufi zirana zopata mia filmia mjusi ukuta wa farasa na uparamia na kama penzi nichopa labia ni pesa na kanevi ni umbe yumbe njia wa mana. Kusifia matusi na iona basata wakinifungia serufi zirana zopata mia filmia mjusi ukuta wa farasa na uparamia na kama penzi nichopa labia ni pesa na kanevi ni umbe yumbe
naishi wa power. Penzi la komiza ni mizito naishi wa power.
Power, 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 naishi wa power.
Penzi la komiza ni mizito naishi wa power.
Power, power, naishi wa power. Penzi la komiza ni mizito naishi wa power.
Kwenda gachuo ila kufeli penzi lako sina lilo chaguo. Yerenia mstari nifunue ufunuo. Oh, nikupande kwa matari mwili niwe nguo. Na kama penzi nikupa la bia nipesana kamezi yume yume njia kwa mana.
Sore umumbi ya mimani mungo kupendeka, oh my baby, nikupe nini my love.
Kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuamilika, nikupe nini my love.
Mungu kaumba sana mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Entertainment Doctor.
Baby, baby, I'm there.
Ukinipitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia imempenda mmoja, hizi hisia itakwambia.
Is DJ Anye Franco Entertainment Doctor.
The Big Man.
Oh, na vitu vyako vina changanya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are majinito na nivuta hapo tanito aro. Sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota.
Aisha, Aisha, mzuri kama kachoro bodi kakupa mola. I'm like my oh my, macho yake anavonga just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, like my oh my, gozi yake inavometameta kama shima. Hivi we unadhani na kutamani, ila nipo interested zaidi ya vile navyodhania. Kila mbio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Will you be my kachoro kino kama dondora. I'm like my oh my, na hivyo vimacho nake kakolozi anavyo virembua. Abadishe plaka kola kwa spendo madola. I'm gonna make you mine. Na hizo puzi zake kamudori anavyo vishawa. Nishajaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi hadi Mombasa. Sijamwona mpaka sasa kufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurubuki, penzi lako ni asari na mino nyuki. Penzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura haziminyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebarikiwa sura kwenye shindano la warembo, acha kupe taji. Kwanza bado kijana, kifua na fajalala.
You want some? Come get some.
Awomwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Kati
unakwenda au na huu wakata kona nyuma katuni za masuji ulionona hivi unapenda wavifua karoboti au waze wakununua waganoti Anita macho kama unanita nasita shepu vela sidika Anita macho kama unanita nasita shepu vela
Show me una violes Show me wow you show na violes Show me una violes Show me wow you show na violes
Umenifinyanga kama Madonna Makonde na Ndonya kama mpira Maradona kichuya kona na wakisema na maweke wambie unela soni wakiringisha peremende nitakugawia koni chunga kipenzi majaribu mabaya sana po na wendo dokta kunitibu niwe salama po oh baby Anita macho kama unanita kasita Kiuno kayo ndo sita Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayo ndo sita
Show me Una violence Show me Waone show na violence Show me Una violence Show me Wow, now show now got it.
Entertainment Doctor.
Thank you. I wish ingekuwa vyana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you love uwe na mi hakia Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukishawapa wanakwenda obasi jilege obasi jilege nikubebe mbongoni nikanikudeke nikutunze kama mboni wakija wapote ifanye kama uwaoni kisha unionge ulivofunza unyagoni oh baby asa dansi nikone uwabamijo ululu peni oh baby asa cheza nikone uwabamijo basi cheza na mi Mchungu kiusiwa Same mara sabini Uo mchungu Sachalewa Kependa chunga machini Kwenye ufungu Pareniwa Kumbate paritini Kwenye tundu kama njua Uyo wangu nyoma kutu Sini jena kibiriti
Asawe
Benzi likagyo kachuki Yumba ikawa kibiti
Asawe
Nipache vya kita nani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Pia sininge chetani na wikaja kukuchiti Obasi jilege nikubebe mgongoni Kita nani nikole kwa mnyuno ya kingoni Kisha nipembelele nirudisha utotoni Weka mate nitele kama nyoka pangoni Oh baby Atatansi kitoko Oh, banwecho Ululu peni Oh, baby Asa cheza nikone Uwabamijo Basi cheza na mi
You want some? Come get some
Asa kucheza chura na ina yume simamu Asa umia chere
is DJ Anye Franco Entertainment Doctor. The Big Man.
Fasaki haya, nilichojariwa mahaba amani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniokoa mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business, kama gym utenda fitness. For your love I never do less. For you baby, ahoreji. Regina, oh Regina, Regina, oh Regina, yeah, yeah. Ah, oh Regina, Regina, oh Regina, Regina, oh Regina, Regina. Yeah, yeah, yeah. Can you sing for my papa? Sorry, then I'm in your cup.
Kitita, if you wanna be a movie star, movie star ni na kiki za soisha, soisha. Kama simu tocha, unani tocha, na kuita jitele. I can't do without your love.
Kama simu tocha, unani tocha, na kuita jitele.
Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungue norata ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka usupu ni macho ya koroli rangi kama unaoga mafuta. Oh my my my, I don't like girl, you know you change my life.
Anye Franco Entertainment Doctor.
Kula pia, wala una fito. chuchu za kunitoa majicho hata uvebuni bado uko simple unapendeza shapu sinia yungo kikiko chumbani wani kama diko diko kumuwa koki na nini mafuriko meniweza
Anye Franco Entertainment Doctor
Big Man
I say zinanibamba hizi ngoma
nibamba hizi ngoma
sabes me que tu es la única mitad de mí mitad de mí mon amour es esta que te todas las rosas que tengo en el jardín no ya Esa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando suca Meu body fica no lugar Vamos pra mamá Pra papá Vou fazer essa menina Menina Mais linda do mundo Essa tá tudo chico Que eu me toco A mamacita que me tombou Que me tombou Essa tá tudo chico Give me some love, give me some love. Oh my baby, te amo.
Cote boy, it's on the burn right now. You the baby, you done the sing this song. Da 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 da, you come to make me feel like I do you wrong. Ja 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 ja, if you want time, I go give you more. Ja 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 ja. Wanapaka wanapaka wananita Esa Wena boy itatakila se Wanapaka wanapaka wananita Esa Nasipiwa kwa mapenzi na mande Wanapaka wanapaka wananita Esa Konde boy itatakila se Wanapaka wanapaka wananita
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigiti muoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby, short them.
Ainama.
Hey, hey, hey. Onye show ni vofunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Kaputa.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Mini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila She the bad my mind Pamutu bakongo kapila Madongo lunyamila And she's so sweetie Manila She the bad my mind
Oh oh oh
Nobody says he like my baby You know what that's a choco baby Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby short them
Ainama
Hey hey hey
Kaputa
Onye show ni vofunzo
Ainama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
Hey hey Kaputa Ruksa kutunga
Oh you got them Toto nyaukoli Anapima chomlegezo gololi Kajika game Unga tu goli Atumaliza kimchezo kai goli
Kirima, kirima,
anda kirima,
baby kirima, kisima, kisima,
anda kirima,
naingia kisima, nizame mpaka chini, ebo, yani katoto kachafu kama baka, na mina kafanya ndafu na kanata,
salamu zende kwa wanjara,
doni masha kitata kwenye bonero, Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa buku jero Aje
Ainama
Ma
Ainuka
Baby shot them
Ainama
Hey 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 Onye show ni boku
Ainama
Barista Aje Aje
Naike toke umemona Mbute chino wambie Like I miss you with Tendo kunifanya nikakuona
wakati niwe kio oo kio oo kio oo kio oo kio oo kio oo kicheka mimi tacheka na wewe.
DJ Anye Franco Entertainment Doctor.
The Big Man.
Anye Franco Entertainment Doctor.
The Big Man.
Kitingisha matuta bila wewe nitanyuria wewe ni malalabai na sinzia kwa liba zako my painting man na kujigi unanijigilo bila wewe sipati sigino wewe ni my painting bila wewe mimi ni nothing nyumbani kwangu nimejaza you are painting ah sipo kuona I'm painting ah
nisi tanga chusa over 18 you're under 18
nipenishande Nichape, Monday to Sunday, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo, bring it at me, I don't know, niwe na no no, niwe na no no no, bring it at me, I don't know, niwe na no no, niwe na no no no. Usinune iti morinadi
Iti morinadi
Ita top shut up Pangine wakika mwambia tu shut up Yani kila napo kuona Usiku jirani alali
Nini tanga tuza over 18 Sio under 18
Nipe nishande Nipe nishande Nichape Monday to Sunday Nakutaka siku zombo Ukicheza lingo Tene kwa maringo Nakutaka siku zombo Ukicheza lingo
You want some? Come get some.
Hey Franco.
No, no. Niwena no, no, no. Bring it at me, I don't know. Niwena no, no. Niwena no, no, no.
I'm trying to tell my friend this is different. Mama, you got me, end of the mission. They say stop playing when say you go with them. Not say when any man kill, you don't listen.
Yeah, mama nilikuwa tisi, eh, ulimwagika pisi, eh, maradhi peke ndo yangefichwa, uzuri wako umejaa kwa kichwa, nikazikumbuka tisi, eh,
Abonga tanga talipsi. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Unanipa mitihani, natoke nchi ya gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko fanjani, uko moyoni, umejaajaa ndani. Matukio yanari wine, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda wapinzani. Bosi zako da, ile sura ya furaha. You are my friend, you are my lover, you are my superstar. Mashindo, mashindo kulala last night. Yangaria kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nalia ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi amekwisha, kumbuka kura. Ata kama mapenzi amekwisha, yanabaki.
Soke, my heart is broken. Now get a matope. Watch a nijiko kote. Watch a nijiko kote. It's okay, na sita fika popote. Bam, soon as you are lost, I'm in so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Mona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo, mishindo kulala last night. Yangaria kitanda, used to play pillow fight. Play pillow fight, play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha, kumbuka kura.
This is DJ Anye Franco Entertainment Doctor,
the big man.
Jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka boni mbali, wenda boni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo lokolea. Upata fadhari pole na safari. And that's what you did to me. Yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutolea gemacho. Sikulitiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mina momba Mungu wakulinde na kusimamie. Wendo pata kumie. Sikwezi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilie, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Afeba, afeba.
Anye Franco Entertainment Doctor,
the big man.
Fahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Umbari kafunguka, noweza tanyanyoka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi ya nakuanguka, matamani funguka. It has like to be to me. Yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo, na unipipenza magendo. Ah baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wakuline na kusimamie. Wendo pacha wangumie. Sikwezi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba. Ubeba, ubeba, ubeba. Nika nao kiume. Itaubebiwe kwenye shida na rabe. Kwenye shida na rabe. Kwa kutu na kumisa nilika.
nahitaji rafiki unipigie. Na nitafika hata kabati mujekata. Akifuani mwangu za kuiwaza. Anitakesha nikikulinda ukilala.
This is DJ Anye Franco Entertainment Doctor.
The big man.
Ukitaji rafiki unipigie. Na nitafika hata kabati mujekata. Kifuani mwangu za kuliwaza. Na nitakesha nikikulinda ukilala. Najua ule unataka, ile inataka. Najua unapenda, unapenda yule. Na tena mimi sina wivu, ila naomba ije siku jelewa. Ije siku jikuelewa thamani yako.
Nitaji mpenzi, nipigie simu ya one call away. Nitaji mpenzi, shuhu yako one call away. Call me if you need me, call me one call. Mpenzi hafai kuumiza, sasa nini unampendea? Mpenzi hafai kuuliza, kutwa umeshinda ukiangangania, wakati na kukosa furaha yako. Oh no,
oh no, oh
no, najua unataka, kile inataka, leo unampenda, unampenda yule. Jisiku jelewa, ijisiku jikwini wa tamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu ya one call away. Ukinitaji mpenzi, shuja.
Tangu nimekupata mwanako kila siku na
najua wengi wanakutaka baby.
Anye Franco Entertainment Doctor. Anye Franco Entertainment Doctor. Entertainment Doctor.
Kitandani funike kwenye shuka nishike mahabani nizike mama basi mtoto mkumbate kwenye chombo nizambe maji ya wine kunyunyuzie aunavyo nishika papa rudia papa ongeza papa mtamu baby unavyo nishika. Kitandani funike kwenye shuka nishike mahabani nizike mama basi mtoto mkumbate kwenye chombo nizambe maji ya wine kunyunyuzie aunavyo nishika papa rudia papa ongeza papa mtamu baby unavyo nishika.
Feel nice. Franco Entertainment Doctor. Entertainment Doctor.
Nishachoka, 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 wacha kweli nikwambie, nikukicha vijembe, nishachoka, dharau maneno. majibu. Mangapi niliyovumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kijo langu ulikidharau na kukinyanyasa, utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga na buta taswira ule utumwa wa penzi lako, paka rajo na taira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga feki
na matilaka nikapenda,
upepo kwenye begi
au majina ni atenda.
You want some? Come get some.
Ujipo moyo hapa banana, it's a baby friend. Sakando ifyo kwa nini twagomba na na na. Au ndo kweli tamura chungu ndora ya kupenda na na na. Hawa chuyo baby na unazongi kwa wapi unanishika, na ndo mana mwengine sitaki. Hawa chuyi na navyopenda sikwa kukati hapa kichwa, mara na jona nipenda na unyani. Nalichotaka ni wambie ya unanipenda dali, hautaki kuwa na mimbali, bila mimi hawezi. Kasi niambie ni wambie wajue kauna nipenda dali, usiku bila mihaulani nendo wako mpenzi. Kasi niambie ni wambie wajue tunapendana, 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 tunapendana.
This is DJ Anye Franco Entertainment Doctor.
Mimi hapa nembo sokali tena, penzi ni hadithi za siku nunu, iwe kwenye furaha nyakati ngumu. Penzi ni maradhi nishikwe pumu, nimekupenda we ashki majinunu. Usinificha dharani baby ni chumu, mengine tu yafanye tukiwarumu. Aki ya Mungu wala yuki ni thurumu.
Bombo clad
na nyonga ndumu. Oh wewe sitaki ni kukwase, usini kwase, tukawa kama leta wakitangase. Mengine wanangoja siku gombana. Oh wewe
Anye Franco Entertainment Doctor.
Mambo ya kilikaba uniliwazi, leo chule mlenda kesho nyama. Asina mimi wambie kauna nipenda dali, usiku bila mihaulani, bila mimi hawezi. Basi nambie ni wambie wajue
kauna nipenda dali.
Siku moja moja ukipata nafasi tukumbukane, nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijibane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia, tumbo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwenzako bado mko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na itila moyo shambulio, nifanye chipsi chombeza, japo mionje wanje mwenzio, penzi linanilegeza.
Sono na mwenye
esi, lini utapata nafasi.
Sono na
mwenye esi, lini utapata nafasi. Sono na basi.
Sono na
nafsi nyonge, naishi kwa wasiwasi.
Sono na
mwenye wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
Sonona, sonona.
Mwaga wino wakadhamu ya penzi langu, chimba chimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo. Unanifanya mwana tefere kunichezesha, ni muoga machososi, sijeshikwa na kwiku kimasihara. Sema ndae ndae popcorni, unyonye na pipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shamulio, nifanya chipsi chombeza, japo unionje onje mwezio, penzi linanilegeza.
Sonona, sonona.
Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama hata usijali, nalishwa vitamu vinono na jilia, dunia niangamia, enzi twadalika na pokidali, nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau behoamizizi soku katashina enzi wakapanda dao mjini baba pesa pitina nimeukanithara visenti haba mfuko metina na ndo uwezo wangu nikwishia ningekupa nini tena kula yangu ya kukapatia kumeza ukatema misi na gari ningekupa nini
marafiki zangu wananicheka na ukumbuka ushezi tunofanya gami nawe mwinako mii najionea kikwete hata wakitema maneno ni bure mananyani alionagi kundule wanachotaka tuachane usurule watu cheke kikoa ujana una mengi na mengi nena mini mefanya swezi danganya nisha maliza ila lupaga moyo au tunze basa liugawanya ona nili anya ikani umiza we unanijali unanivumilia aiwe teke wote aiwe mbikwe wote moja tipa kesho ya umulkulani unanipenda aiwe teke wote Ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Mama ukiongeza nitajinenepea. Unavonigombeza na kuona unakea. Si hatujapendeza wanatufokea. Me I don't care, donesha polea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho kinyerezi. Bara mbezi ujana una mengi na mengi.